Jema Music Promotions, shooting his tears in the beauty.
Mani Muto aka Lagos. But baby mani vamene unajita. Sinezo kanza ndiye veo za jita. Ineni na siri za kukutura sita. Notenga vintu vose no vifaka jemululu. Tinayambo chitika tangala posolo. Tayambo pangika no peza kokangono. Nitapwa wanzanga wapwela kunipoka. Watenga na makizi wafaka pona loka. Wasiriza waenda baby wapeza benangu. Sinezo ziwa uzatamu la poba msangu. Sinezo funolonga pola wanichose la poko. Pene funo panga brand wanione ongela so.
Unani usa young king, you and I trusted the girl you before me. After chapena kukuni la nalingi. Baby why am I mazeti. Unani usa young king, you marry me. And I trusted the girl you before me. After chapena kukuni la nalingi. Baby why am I mazeti. Party olipa. Olipa. Unina mutima olipa. Jina wa mafuti cha bwera cha ipa. Zamene za tiso koneza nzelu za olipa. Unapromisa vesu unachite kuningene samu overdose ilavu ya katete. Vene unachita usaka vichite. Ukumbeka mugodi utumye movimate. Venangu ni vansange vazaka kupaya. Vamuna tipusa na baba mubaka kuloya.
Unani usa young king you marry me. And I trust and the girl you before me. Atachapena kakila nalini. Baby why am I mazetini.
Unani usa young king you marry me. And I trust and the girl you before me. After chapena kukulila nalini. Baby why am I mazetini.
Bati olipa. Olipa. Ulina mutima olipa. Olipa, olipa, ulina mutima olipa.
Yeah. So nija ukwe watenje wetu kumbukisa nebo kutusa. So na mungati wa istabu ima mwazwa ina mitima za buya. Menangu wata ujita foipa, saka speza odi
mungu. Menangu wanga kubaini.
It's a shooting stars in the building. Osa wana munga kulifa meninga kujite vina ngumana. Na ukururu kila just be free.
Ulina mwaini wa money of God.
Real Star Records Production.
It's purchase your tracks today. Made it.
ZLatestMusic.com.